DutchMsafi.com.
Jamani, shamba mvua ikinyesha, wakulima wanawaza kilimo. Mjini mvua ikinyesha, vijana wanawaza
mishenyeto.
Watoto 2000 we
wanadai we,
watoto 90 we
wanadai we,
watoto 2000 we
wanadai we,
watoto 90 we
wanadai we. Swako tu mishenyeto, swako tu mishenyeto.
Wakulima wanawaza kilimo. Mjini mvua ikinyesha, vijana wanawaza
mishenyeto.
Ready, watoto 2000 we
wanadai we,
watoto 90 we
wanadai we,
watoto 2000 we
wanadai we,
watoto 90 we
wanadai we. Swako tu mishenyeto, swako tu mishenyeto.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.